kolos nabe simore didi njinbi ko gandon sipiro musgo go cipirtemi sababu ne mon onon lawo disenabe e wodbe be meda yitemi be fof mbele berde mon ina cembida ngonon neddo goto kewon hakilantagu timmugo hono non pamon tigirigi sirlu alla o hono almasihu mo hakilantagu e gandal fof cuudi e mumo kalanirmi on dum ko mbele odon baasa funtirede hala belka ngati hay sinno mbodo woddi on hakkilan wondi koy mon kadi mbodo welti e gondigal mon mojjal gal wondude no nangtorden e holare mon e almasihu ndeni joni non tawde on jabi yesu almasihu wona jomi mon kabode makko nyibe e makko dadi mon mahodon e makko tidon e holare mon tolno jangdele de kebdon de jetton Allah no feewi ndeno de woton dullinirede miijoji bolle puyde giwde aadaji aadeen cioside e gede de aduno tuugnide in miijoji giwani almasihu ngati koy makko timmende Allah fof hudi e bandu kadi on kebi fof e kewal e kabbondiral mon e makko kanko jimdo e kala laamu e bawde o e kabbondiral mon e makko on bornama tawi jungonno de rewane mon borno don bornugal borangal on adeyan kagal mon gal manam bornugal almasiwo e baptisgol mon on gubbidama e makko e baptisgol mon kadi on gurtidi e makko gurtirdon holare nde jogadon bawde Allah gurtindo mo e hakkunde maydebe onon maynobe sababude toñangeji mon e solimagal mon be Allah wurtidini on e makko e dow jafagol toñangeji men fof te jengni kayit pelarnodo en mo jamiroje mum libatno en o nattini nafore mum nde yewi dum dow fengirde o bori lamuji di e bawde de o hoydi dum en e hakkunde yimbe fof nde o folir dum en mayde almasihu nde nden non woto hay goto feliron nyamdu mon e yardu mon walla sababu ne mawnidugol nyaldi walla kew lewru hesuru walla nyalawma foftere dum fof ko belu anno minat nongo fonno ardisan wonno kono ko gondi ko woni koy almasihu woto nanate peloji wiobe ko yankinibe rewobe malaikaaji be yimbe waabe non njobiti koy jide de kebi kadi ina mawni kini e mere sababu ne miijoji men aduna ben njokkaake e hore wurnore bandu ndu fof no fosiri rendinira guldi mum dadi di rokko dum bamtaare e wore Allah nde tawde on maydi e almasihu on mayi e gedede aduno tognide nden non holiko wari onon gurdano jiyabe odo aduna holiko wari odon jaba yamirede woto jettu woto met woto mem gam gede naftortede bona dum ko jamiroje yimbe e jangdele mumen tan ko gonga den jamiroje ina nande hakilantago sabu wiete ko alay sago yimbe cujjirana doli men ponno alay sago yimbe jankino alay sago yimbe gelta balli mumen kono non tawama den jamiroje fof nafara tan ko nyawdude muyoji aade.